tuchali mu kunoonyereza ku bakalitima abasse omwana Nansubuga Brenda. Mbeera eno yabadde ku kyalo Bukinda Grammar wano mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka, era yawuniikiriza nnyo abantu baffe. So mu kiseera kino omuyiggo ku bakalitima abakoze ekikolwa kino gukyagendera ddala mu maaso, kuba tuliko amaloboozi ge twafunye oboolyawo gatusuubira nti gayinza okutuyamba okugusa okunoonyereza kwaffe. Era tusaba abantu baffe mu kitundu kino bongere otukwasizaako mu kaweefube gwe tukyagenda naye mu maaso okunoonyereza ku ttemu lino.